Baba yagamba bambi tumuyambe tutya banji bakora bukukuru ne batandika kukusekerera obwo kukugeyengula nze mulina kiriza nti abalabe b'omuntu tebaba wala nnyo olaba ne Yesu be yayagala bamutunda papo kumukomerera leero kutuka we ntuuse Mukama Katonda nzize kusimba bawagizi bange Mukama botaddewo okumpanirira mbiseera ebizibu ennyo beba batuwadde ku nsimbi zaabwe songa tebabimanya ebizibu byaffe omulevi bwalekawo omulwadde Musamaliya yamba
Be survivors simala kagenda
Mukama
Katonda anampolereza kusinga omusango
Mugendo mwange Zendika wala
Laba batula Nga bakolimira urugema
Zendika wala
Na yali akolimira Mukama Katonda kwa watu mkisa
Zendika wala
Mugendo mwange Ye ya kereka na manya chendiba
Zendika wala
Zendika wala
Wabala bebange Mukama liba nangula
Ladies and gentlemen, DJ Eric Com, the mix.
Lelo, Mukama kujeyo, laba unyirira, ulabika bulungi. Era bakora bukukuru, bakusibeke bichweteke, bakulise nsuri kambu. Bari walwe wakaba, bari walwe warajana. Bienda bimbira bie, tuesige katonda. Tari kure kango kaba, takusakerera, takugeyengula hana. Tuesige katonda
Be survivors simala kagenda
Mukama
katonda anampolereza kusinga omusango Wabaye yampita anampanirira omutonzi wange Wabaye yampita anampanirira mu rugendo rwange
Zendika wana wana